Melody boy, Melody boy. The beauty of the flower, the beauty of the color, the beauty of the everything that you have. She makes me bow and upon a bila dawa na nipa kile ambacho I want. She makes my mind go less. Na msifu kwa stanza na verse. Na chotaka na kipata, oh yes. No stress, no mother case. Never seen like, never seen siyona, never seen white. Never seen kona kona, never seen. Just keep it up, keep it up, keep it up. Never seen like, never seen siyona, never seen white. Never seen kona kona, never seen. Just keep it up, keep it up, keep it up. Moyo baridi na akili na zidi kuzidiwa. Hey, au ikibidi ni mwambie bibi ya mtumejiwa. Hey, moyo baridi na akili na zidi kuzidiwa. Hey, au ikibidi ni mwambie bibi kama na kupenda. Mind it, mind it. Mind it, 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 mind it. Je tombe l'amour avec toi. Na koko sioni na sisiki. Ukinikata nitatumia plan B. Nitahakikisha uwe wa kwangu mimi mwameme. Kwa upendo wako nini niseme. Ushanigeuza pepo mwacha nikeme. Mwacha nikeme. Mwameme. Kwa upendo wako nini niseme. Ushanigeuza pepo mwacha nikeme. Mwacha nikeme. Never seen like, never seen siyona, never seen white. Never seen kona kona, never seen. Just keep it up, keep it up, keep it up. Never seen like, never seen siyona, never seen white. Never seen kona kona, never seen. Just keep it up, keep it up, keep it up. Moyo baridi na akili na zidi kuzidiwa. Au ikibidi ni mwambie bibi ya mtumejiwa. Moyo baridi na akili na zidi kuzidiwa. Au ikibidi ni mwambie bibi kama na kupenda. Mind it, mind it, mind it, mind it.